original. City white seminar. Seminar now.
Yeah, baby. Baby, jump on that.
Stop,
baby, baby, jump on that. Baby.
Action.
Mukwano, jump on that. Let me be your favorite breathless to go. Ngamele moji kwenye za chilo. Kaya se munga mato. Tuzanye kwezo nene tiba. Ni wano neswanta. Ni wano kwesunga. Ni wano neswanta. Ni wano kwesunga. Bebe come se minana. Mine vivuzo wakanana itamu wangu. Nana. Siku wanganwana. Baby, come see me na na. Mine bibuzo nga kanana itamu wangu. Na na. Siku wanga nwana.
Baby, jambonda be. Baby, jambonda be. Mukwano jambonda be. All in tune, touch my body. Jambonda be. Baby, jambonda be. Mukwano jambonda be. All in tune, touch my body.
Tinza kwetaga e nyumba nene na yefoze ko kakati za kwetaga kakati wajaya nya kakati za kwetaga e nyumba nene na yefoze ko kakati za kwetaga.
I'm waiting, now looking at the top. Baby, I'm waiting, now looking at the top. Yeah.
Baby, jump on that bed. Baby, jump on that bed. Mukwano, jump on that bed. All in tune, touch my body. Jump on that bed. Baby, jump on that bed. Mukwano, jump on that bed. All in tune, touch my body.
Baby, come see me na na. Nine bibuzo nga kanana itamu wangu. Na na. Siku banga nwana. Baby, come see me na na. Nine bibuzo nga kanana itamu wangu. Na na. Siku banga nwana.
Baby, jump on that bed. Baby, jump on that bed. Mukwano, jump on that bed. All in tune, touch my body. Jump on that bed. Baby, jump on that bed. Mukwano, jump on that bed. All in tune, touch my body.
Roger Dodge.